Y'a ni comme au cabat d'Ossina. Y'a ni comme au cabat d'Ossina. Na donga na se mangezinga. Badona de ko bay Benz ni a gang si a shwing busy na den investing mo. Achana fala na investing mo. Hakuna vile ana impress and he broke. Doni poa di kiss this piani joke. Kama si watu then what's gonna talk. Kama si watu then what's gonna talk. Nani atasema uli rise no ka fall. Nani atakufikisha kwa wall. Sunny less na jinyima then I'm serving it all. Kama big bro yo hapa ni farm tu peke spooky dogs. Shaba I flash bado gari au namna gani. Nafikia ganji ataka stand ambali. Kani peng sana pia customer service. Check ya wait kiti and a drive pass don't match. Magwangi 90% on a good conduct. Walishindwa kunsoma wenye wakarudi ocha. Niambia amefanya nini sai and I'll top that farm believer. Mini achiever jewali dining room ndio tunapita. Kujikoroga na mashwenzi siko yorika. Usijipeleke iri mawezi tajika. Yeni kwa mboka bado sina. Na donga na sema ongezingo. Bado na deku bay Benz ni ya gang si ya shweng busy na deni investing mo. Achana fala na investing mo. Hakuna vile ana impress and he broke. Doni poa di kiss this pia ni joke. Kama si watu then what's gonna talk.
Ali kwa zone, chizi kipa glock. Let up and bold, that's another piece combo. With my dose plus vision at the normal. I'm talking black ass, jumping by with foam. Zilishuka nika die, let's pray. Benzo na kiposh one way. Sip heavy ndo tumalize the pain. Colons a kick cartel Spain. One for the road, mellow blaze it. Lafu doba ikipigwa moja deadly. Wawenda wazim sema crazy. Follow no si team uta deadly. Tunabadilisha wing. Kable kuwe Messi juu ni Messi yako na team sema God. Mali tumefika si ni God. Tuni ganji tunajazanisha vol.
Yani kwa mboka bado sina. Na donga na sema ongezingo. Bado na deku bay Benz ni ya gang si ya shweng busy na deni investing mo. Achana fala na investing mo. Hakuna vile ana impress and he broke. Doni poa di kiss this pia ni joke. Kama si watu then what's gonna talk.